A word of the day. Bafolo kure tirisa murhi a wu tirhiseni for ku vitana mali not for ku hlasela vanhu van'wana. By the way, why lava swilo swi fambela u ri one? Deep inside ka u swi ta ku pfalele van'wana. But it is nice inside your heart. Mfethu, hinkwenu we the hustlers, even though munhu a ri nese still wa ha ri na stress. Van'wani va koa va ti fake ka mese a va na cash. I rito ra mina ra a day you can see it's NSO from JRC Records. This is how life is it.